Hey yo, Tina. Do your thing.
Look.
Zwap.com.
Kachinga siti kuelewa olote wama minga nizicho vaneka magaiz njinga
Mr. None from the building my name was the rap king look. Kuhizondia muzale maine sinizale pela Nimbo ni mapaya no biti akapela Nikumbu kila kudala pamene nenzo pela Elevo dap, hapa nina biti lila Bambili wani chinga mugemu no pressure Niziba flow yanga iwa pasa chena pressure Mahiti yalifulu siyo kamba niwa pesha Gemu na ipasa mimba hapa na imisha Mwana akabadwa kuline ndiye Grammy Icho chintu chizalekta chena ngani Zina muizi wa sinifani kano kamba Nikiukamba hapa ni mati Diana Vikamba Yo, it's Choma Swine is in the building. My name was Icon. King Gone
Zwap.com